mcdancepromos.co.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini ju. Nishetafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Kujizimu wanavaru, nifunge upande kanga.